Exclusive from AfroFly.com.
Chris Joy. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. And we can't mark it too.
This beat produced by
King D, baby.
Game on.
Kalele la panja, veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby, ndawani kukonda baby. Ah baby. Ukamvele la panja, veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby, ndawani kukonda baby. Iwe webe ni wanga. Bafuna tisa kakwetila newe naneho. Ujamu zako anifuna tiningale wake. Abwele samalumati notitika ngale banja. But I don't care, ini ni kukonda baby. Cause she can change what I feel. She can be what I want. Iwe niweka oxin kine ni mapema neho. Ati just imagine kukuleta muli banja. Ongale wana junior, ngale tate wanziluni. Bashi Chris, ukambele la panja. Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Ah baby. Ukambele la panja. Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Iwe webe ni wanga. Iwe bebe ni wanga.
Mwiko chesu kutalala chibi mbi olu ntile shiridi. Olo kunuma kwa wempiri. Niwe na temu wa temu vidi. Ichite mwiko ni tubo bete. Wapuro bure muyo number 3. So I slam if you can't even trust me. Ubili vache you can't even ask me. Maruma siyaza kasila. But if you believe me, Suza Kalila.
Ukambele la panja. Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby. Ndawani kukonda baby.
Ah baby.
Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby, ndawani kukonda baby. Iwe webe ni wanga. Iwe bebe ni wanga. Uzakarila baby, ngawani mverera baby. Iwe webe ni wanga. Iwe bebe ni wanga. Uzakarila baby, ngawani mverera baby.
Ah baby.
Kani ya chikondi kulianga ikwanishe. Bantunga wakondana, wavuma kufelana. Ini to love, mama na mulungu aziva. Bubu, bubu, baka wewe niketene. Dawa iwe ni wanga. Hey! Wanga. 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 Dawa iwe ni wanga. Hey! Wanga. Wanga. Hey! Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby, ndawani kukonda baby.
Ah baby.
Ukambele la panja. Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby, ndawani kukonda baby. Iwe webe ni wanga. Iwe bebe ni wanga. Uzakarila baby, ngawani mverera baby. Iwe webe ni wanga. Iwe bebe ni wanga. Uzakarila baby.
DJ KD.
What is this? Game on exclusive.